Sanibonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile, siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungolwesibili umhlaka 10 May. Ngesonto elidlule ungqongqoshe wezempilo uDokotela uJoe Phahla uphinde welula isikhathi sokuphawula ngemigomo emisha yezempilo okuyiyona esizosetshenziswa ukulawula ukubheduka kwezifo eziwubhubhane njenge-COVID-19. Yimithetho lena ethinta ukugqoka izifonyo, isibalo sabantu esamukeleke emcimbini, emngcwabeni, imilindelo nasezintweni ezithutha umphakathi, ukuvakashela kwamanye amazwe nokungena kwabantu abaqhamuka kwamanye amazwe. Iphinde ikhulume nangalokho kwamukelekile ezikoleni. Ukubheka le migomo kabantu. Ukhona ungoti wethu womthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Ngokubingelele bese ngibingelela abalaleli nababukeli bombele.
Mnumzane Zikalala, uma usikhela phezulu, zithini lezi ziphakamiso zikahulumeni?
Lezi ziphakamiso zikahulumeni ithinta kakhulu ukugqoka kwezifonyo. La kuthiwa khona endaweni evalelekile noma singathi endaweni indoors, ufanele uqiniseke ukuthi isifonyo usigqokele ngaso sonke isikhathi. Kodwa endaweni ezingaphandle neyishaywe umoya, then isifonyo asidingakali. Siphinde sizokhuluma kakhulu futhi nenani labantu abangakwazi ukuba bekhona eyindaweni, mhlawumbe zilezi singayibiza ukuthi zibumnandi, entertainment areas. La kuthiwa khona 50% capacity yakhona, kufanele ukwazi ukuthi abantu abakhona balingana 50%. Kuzothinteka kakhulu-ke la osomabhizinisi aba-onisha iyindawo zobumnandi. Ne okuzohamba ama-health regulations noma mhlawumbe abantu abazo-inspect ukuthi le mgomo iyagcinwa yini, bengakwazi ukuthi bangene babuze ukuthi le ndawo yakho bumnandi ngabe inani labantu abakhona bangakanani, ukuqhelana kungakanani mase kuthiwa khonto eyenzakala. Kodwa iphinde ithinte kakhulu nabantu abasuke besolwa ukuthi sebesuleleke igcwane le-COVID-19, la beyibiza khona nge-track and tracing. La bezothi mangabe kuthiwa uyasola ukuthi khona ukhona, uhulumeni uzokwazi ukuthi akuphoqe ukuthi uhambe yo-test ukuthi ngempela likhona yini, akuphoqe ukuthi uhambe yo-isolate mangabe kuwukuthi usethulile ukuthi cha, sithe ma sikutesta sakuthola ukuthi igciwane le-COVID-19 likhona kuwena. So yiminye imigomo le ekhona neyithinta kakhulu ukusebenza noma ama-regulations noma singayibiza ukuthi i-National Health Act ngengelisi izoshintsha ngayo. Iphinde ibe nomthelela kakhulu futhi kwabantu abasuke bevele emazweni angaphandle. Ngendlela ebhalwe ngayo ithi uma ngabe kuvele ezweni langaphandle, azi ukuthi ngeke uzukwazi ukungena eNingizimu Afrika ungavaccinatanga, ngeke uzukwazi ukungena eNingizimu Afrika ingekho ubufakazi obukhombisa ukuthi uvaccinate nini, nobufakazi acceptable lapho kwi-report ochaza ukuthi umuntu ongena uyofanele zisho ukuthi uvaccinate. Asiphinde sigade ukuthi ithina sinemithetho efana njengale okuchaza ukuthi kwathina mangabe sihamba semazweni angaphandle, yo amazwe angaphandle amagcikeni alilizwe ufuna ukuzongena kulona, uma kuwukuthi i-vaccination certificate ayikho noma ayikho into ekukhombisayo ukuthi uvaccinated. So ezinye zezinto nemigomo le uhulumeni ayithathwa inikeza thina sabantu, wathi ake niphawule ngani bona ukuthi njengoba siwuhulumeni ontando weNingizimu Afrika, ngibona ukuthi le migomo nemibandela engithi asiphile ngaphansi kwayo ukuthi sigweme ukuthi singahaqwa igciwane le-COVID-19 ngendlela engizokwazi ukuthi i-controlling iyamukelekile. Uma ngabe liyamukela ngiyobona ukuthi nithule, noma kuwukuthi niyafaka ama-comments ethu bese siyabona ukuthi kuphi la singakwazi ukuthi si-amende khona.
Kubaluleke ngani ukuthi abantu baphawule nabo?
Kubaluleke kakhulu. Asikhumbule ukuthi i-democracy noma intando yeningi isuke ichaza lokho. Aphinde futhi uhulumeni azowaphosa umthetho osisekelo obeka ucacisa ukuthi uma ngabe khona umthetho kufanele ushawe, ufanele uqale udlule ebantwini kuqala, kube abantu abazosho ukuthi yebo siyavumelana nalo mthetho, yebo siyabona ukuthi mhlawumbe akhona ama-amendments angabakhona lapho nalapho nalapho kuphuka ukuze ikwazi ukuthi ihambisane nento thina esuke sibona ukuthi siyona. Enye into yakhona isuke ithi asibuye sikhumbule ukuthi uhulumeni usuke uyidlanzana labantu abasuke bekhona, kanti iy'nkumbi zabantu baseNingizimu Afrika zingenzeka ukuthi zine-knowledge nendlela noma namacebo athanda ukuhluka indlela noma imithethweni esuke ifunwa uhulumeni engakwazi ukuthi ibambeke ngayo. Abesethi nginikeza ithuba-ke lokuthi ibani part and parcel womthetho ozo-aplaya kunina, nomthetho futhi enizokwazi ukuthi niwulandele. Kulula umuntu ukuthi agcine umthetho wente kade understand ukuthi kuvela kuphi inhloso yakhona yini, then ukuthi agcine umthetho la izothi khona cha imphoziwe nje yonke lento ekuvele kwathiwa 90 sizokwenzeka kuwena, ngangaba nayo i-choice whether ngiyavumelana noma ngivumelani na. So kubaluleke kakhulu ukuthi ake sibone indlela esizokwazi ukuthi sikhomente ngawo noma silethe uvo lwethu. Ngiye ngiphatheke kabi-ke ngithi cha, angathi ama-members of parliament ethu wona mhlawumbe abuya asenzele phansi ngoba akayeti dlali irule yabo kuma parliamentarians konke la ehlala khona for sure kunendawo ababili akuzona noma babize ngama constituency offices kodwa sikaze sibone mhlambe behle benyuka bezama ukukhombisa noma ukuadvise abantu ukuthi ngomthetho nje sokusiphumile asibone ukubegcwala indawo efana njengamasontweni uma society noma indawo zobumnandi labe soke bethi khona umphakathi oseningizimu Afrika iban aware ukuthi khona information enje ephumile sifuna ukuthi nina nizokomenta kuwona ukuthi hamba kanjani ngiyithi ke siyobona ukuthi bayasebenza ngempela masuku ukuthi amakhona imithetho ehlongozwayo njengale bakwazi ukuphuma nje abesuke bephuma beshaya odoctor Doma kuthi wakubona la bezobe bethi khona sifuna ukuthola uvolweni ukuthi kwenzakalani ngale lomthetho esuke sohlongozwa ezinye indawo bangayizi kuzona indawo mhlambe eyifana njenge imsakazo yomphakathi nakhona futhi amaphepha ndaba afana nombele la afanele bakhombise khona phela ukuthi sifuna ukuxhumana nabantu ngazo zonke indlela sifuna ukuthi sizwe ukuthi uvulwa kulithini hence so sibenza zonke indlela ekhona kuhulumeni ukuze sikwazi ukuthi sixhumane na ungenze ukuthi ngesinye isikhathi njengoba kwenzeka manje ukubona ukuthi le nto ye compliance noma mhlambe lokufuna uvulwa abantu ukuthi lithini is just nje tick box exercise akuyona into abayenza ngoba nako isuke ivela ngaphakathi esizweni bekholela futhi kuyona ufanele bayenze the day la beyonzisa khona is the day la beyokwazi ukuthola khona ukuthi abantu bathanda ukuthi kwenzakaleni babe nomthetho futhi abantu abazokwazi ukuthi bawuthobele bona without the need ukuthi bawu-enforce kakhulu.
Sasho njalo nje mnumzane Zikalala qaphelile nanokuthi indlela lembono ethunyelwa ngayo ukuthi abantu kuthiwa abathumele i-email nokuwukuthi uma ubheka isimo sabantu abaningi eNingizimu Afrika akuwona wonke umuntu ozokwazi ukuthi athumele i-email.
Kukho kunjani impela ezingeze indlela noma ezinye zezinto ezikeyidala ukuthi abantu bangakwazi ukukomenta kahle. Abanye bese kuthiwa bahamba bobhala incwadi. Bangase sibuze nje ukuthi bangalala abantu abathala eduze kwama post office asasebenza. Inani labo lithanda ukuthi bencane kakhulu. Umbuzo bese uthi indaba mhlawumbe ingathunyelwa ama views noma mhlawumbe ama comments ne SMS zizibe ikhona inhlelo makuthiwa kunama competition yonke into ivulelekile kulowo muntu indaba angasetshenziswa uhlobo lo WhatsApp lekade ukhona setshenziswa naki information ekade kwazi ukuthi idlulise izochaza ukuthi i coronavirus noma COVID-19 isebenza kanjani yezona zonke inhlelo afana ngabe uhulumeni uyayisebenzisa lezo nisayo ukuthi abakwazi ukuxhumana nohulumeni abasuke bekhona besigrad noma mhlawumbe bafanele baxhumane nabantu uhulumeni kazwelonke sibe no-NEC kuma provincial structures even nasendaweni esayo ukuthi mhlawumbe ama local municipalities bakhona abantu abasuke bawoma district managers awumsebenzi wabo angakwazi ukuthi bahambe bakholesa information abalulekile ngoba angeke uhulumeni wakwazi ukunqoba igciwane noma ukuspreada kwegciwane le-COVID-19 eyedwa uyawudinga umphakathi ukuthi akube umphathi parcel yawo so kungcono umphakathi usheshe udonse eduze la uzothi khona ake ningichazele nani ningicebise ukuthi imiphi imithetho esingakwazi ukuyishaya ukuze sikwazi ukuthi siyivikele sonke singayitholi sesihaqwa igciwane kanye kanye singasakwazi ukuthola indlela esizokwazi ukuthi silimanage ngaso ila uhulumeni akusafanele ukuthi asebenze khona kakhulu ekuqiniseni indlela zokuxhumana ukuze akwazi ukuthi athole uvo lwabantu ngokushesha akwazi ukuthola uvo lwabantu ngendlela ozokwazi ukuthi imsize ukuthi baseshaye imithetho akashaye imithetho kuyona yona nezolandelwe wonke wonke.
Uma isifinyelelile imbono yabantu kuhulumeni izona ziphi inyathelo eyilandelayo?
Inyathelo ezike ingene kuwukuthi labo esibabiza ukuthi ama-drafters e-legislation noma umthetho ake ayithatha ayibone ukuthi azoyibeka kanjani ngendlela ezohambisana nawo umthetho noma singayibiza ukuthi ama-legalists bese bethi ukuze senze into ezokwazi ukuthi uyopass then ake sibone ukuthi iphi indlela esizoyiphendula ngayo and then bese iphinde iqale ngeprocessing lapho nizodlula khona e-National Assembly iphinde iyodlula khona e-National Council of Provinces ekusuke kuyimkhandla esuke izoletha uvolwayo nako ukuthi ama-parliamentarians noma osopolitiki basuke benayo futhi ihlandla lesibili ukuthi bakwazi ukukhomenta ngalo mthetho osuke ukhona before uyofika ezandleni zika-president okuwukuthi upresident once wawusayina wabo umthetho yilake uyothatha khona ukuthi usekuwumthetho oqinile kufana ngabo olandelayo wonke umuntu kodwa zozombili lezi ndlela esiyibalayo la input esazohambile umthetho ohlongozwayo kusuke kwakwenziwa indaba yokuthi akube umthetho ovunywe yintando yeningi lapsa shota khona nje babe sisho ekuqaleni isekutheni siyithole le ntando yeningi ukuthi ithini kodwa inabantu efanele ngabe bayidrive noma ngibona bamashoshozela ayo abangawenzi kahle kodwa umsebenzi wabo ngenxa yokuthi abakafiki kwileveli la bengakwazi ukuthi bakhulume nabantu ngokuvuyelekile noma ngokushesha. Sinethemba ke kodwa ukuthi ngesikhathi sazohamba yonke le mithethi yaku-NCOP ihambe yephalamende ihambe yepresident ithuba sisazolithola sabantu baseNingizimu Afrika ukuthi ake sibone ukuthi iyiphi enye indlela esingakwazi ukuthi sikontribute ngayo.
Nomzanzikalala njenganjalo, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Ngiyabonga, ngibonga mina kakhulu ebenosuku olusha.
Lowo bengumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.